Ukiwona masai kurukaruka usishangae soya maba ya kimombo mtoto weni chombo bingiri bingiri jikunje kama kamongo ulifungue fundo nilifumbue fumbo babu kiti mabumbu mukoleza midundo nyundo chora jina langu jimi
chora
hebu landike moyoni
chora
na ukamishe na gundi
chora
usiku nyote ndotoni
chora
chora jina langu jimi
chora
hebu landike moyoni
chora
tena kamisha na gundi
chaya usiku nyote ndotoni aya
niko pwani ndio mwana penzi limefua dafu busumia moja kwa lips na shavu mapenzi menipiga KO but it's okay junasikia raha tu na kufeel vile wewe ni feel I say he chemistry ni real na siyo the same ata after hizi do makiki na fame jo mapenzi yangu kwako bado game game is to cost na mahaba ni ya 01 femi 1 ndio mena kuna another one abadan forest itakusare white dress kandia bitch tukimare no kipiga magoti nitasema I do pale caption insta story my boo hii ni one love baby hakuna mapart 2 jina yako nimechora kwa roho kitatu
chora jina langu jimbi
chora hebu landike moyoni
chora
na ukamishe na gundi
chora
usiku nyote ndotoni
chora jina langu jimbi
chora
hebu landike moyoni
chora
na ukamishe na gundi
chora usiku nyote ndotoni aya
kama kamongo ebulifungue fundo nilifumbue fumbo babu kiti mabumbu mukoleza midundo nyundo
chora jina langu jimi
chora
hebu landike moyoni
chora
na ukamishe na gundi
chora
usiku nyote ndotoni
chora jina langu jimi
chora
hebu landike moyoni
chora
na ukamishe na gundi
chora usiku nyote ndotoni aya
Grandmaster Techniques.